entertainment.
Purchase your tracks today.
DJ X.
Oh no no no, ida linta wiyo yamba. Kukuona, nipo nti mauda gunda. Nida ziwa nchiti yanganda ipeza, nipo ndida yeteta. Kuti ndi kumane nawe, kuma aisi zida teke. Utali kuti mwaliwe, manale loloka. Ndikusimbile kuza mtima, nanyoni I love you. Nanyoni you are beautiful.
Iwe nanyoni, nanyoni, iwe nanyoni. I love you, iwe nanyoni, nanyoni, iwe nanyoni. I love you.
Jima kondwela baby ukamandi kwira kwira. Kundi chula swiri mucha mondi nyadilira. Kazi wakongola kuda kwa kongoku kala. Tie ukaziwe kumwe inendi makara. Zori ndina kwira iwanzanga mandilesa. Fuwa jodi mwanagazi unakongolesa. Iwa amadi chikondi jatundi jamisisi.
Izo
ndi zaboza, mboni ndilo wesi. Na uwa zinsanga ama funa randiranda. Kumanga dikenzi ine mwalandi na bonda. Chikondo mandi basa cha filimu ya India. Kukonda na zini zini zicha Zakaria. Di neyo zafika koko Tanzania. Kuzafa ili mpaka na kukambia. Kukapaka life kuna Nigeria. Kukwiri randi kuzachona Mozambia.
Iwe nanyoni, nanyoni, iwe nanyoni. I love you, iwe nanyoni, nanyoni, iwe nanyoni.
Purchase your tracks today.
I love you.
Idalinta wiyo yamba. Kukuona, nipo nti mauna gunda. Nidazi wantiti yanga daipeza. Nipo ndida yeteta. Kuti ndi kumane nawe kuma aisi zida
teta.
Utali kuti mwaliwea.
Na uwazi nzanga ama funa tandiranda. Kumanga dikenzi ini mwala nina bonda. Chukondu mandibasa cha filimu ya India. Kukonda na zini zini ziche Zakaria. Ndi ineyo zafika koku Tanzania. Kuzava ihira mpaka na kukambia. Kukapaka life kuna Nigeria.
Kukweli
na ndikuzachwa na Mozambia.
Iwe nanyoni,
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 yeah.
Iwe nanyoni,
oh,
I love you,
yeah.
Iwe nanyoni,
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 yeah.
Iwe nanyoni,
yeah.
I love you. Iwe nanyoni.
Beats.